Yahaya sura sappo e tati, aya cappanɗe tati e jeweego'o, yaaki cappanɗe tati e joweetati. Yeesu wi'i Biitrus wi'a e anndaamo. Siman Biitrus ƴami Yeesu wi'i, Moodibbo, to e njahata? Yeesu wi'i mo, to njahaymi, a waawataa tokkukiyam jooni, ammaa Yeeso ɗo a tokkayyam. Biitrus wi'i mo, Moodibbo, ko haɗatayam tokkuki maa jooni? Emi siryii mi maaya gam maaɗa. Yeesu nootii wi'i, a siryii maayaa gam am? Emi wi'umaa goonga, ko njakardi hana, a wi'aya anndaayam nde tati. Nde annabi Iisaa wi'i tokkuɓe mo, o dillay o alaɓe, to o yahata bo ɓe mbaawataa tokkaaki mo. Sey Biitrus, go'oto nder tokkuɓe mo, ƴami annabi Iisaa wi'i, Moodibbo, to e njahata? Yeesu wi'i mo, to njahaymi, a waawataa tokkukiyam jooni, ammaa Yeeso ɗo a tokkayyam. Ma'ana, lallay annabi Iisaa maayay, ammaa gaɗa balɗe tati, Allah joomiraawo umminay mo, o ƴefta mo yaaki dow, o jooɗodo e muuɗum ton. Gam non, o wi'i Biitrus ɗo'o, to njahaymi, a waawataa tokkaakiyam jooni, ammaa Yeeso ɗo a tokkayyam. Annabi Iisaa e holla Biitrus ɗo'o, lallay o yahay to annabi Iisaa woni, ammaa naa jooni. Ma'ana, nyannde Biitrus maayi, yahay tawa annabi Iisaa nder wuro Allah waato aljanna. Gam non, o wi'i Biitrus, a yahay to ngonmi ammaa naa jooni, an sharel maaɗa waɗaayi taw. Annabi Iisaa e tabbitinana en ɗo'o, fuu kooliiɓe mo, gaɗa mayde, ɓe njahay to o woni, waato nder wuro Allah ko aljanna. Nde annabi Iisaa wi'i Biitrus, to njahaymi, a waawataa yaaki jooni? Sey Biitrus wi'i annabi Iisaa, Moodibbo, ko haɗatayam yaaki jooni? Ay emi siryii, mi maaya gam maaɗa. Sey annabi Iisaa wi'i Biitrus, a siryii maayaa gam am? Emi wi'umaa goonga, hannde ko jakardi hana, a wi'ay a anndaayam nde tati. Bo nonno nanɗen nder aaya cappanɗe tati wi'i, gaɗa Yahuuda jaɓii buroodi ɗum, o wurtii ɗon e ɗon, e carel ngel bo ɗum jemma. Gam non, carel ngel annabi Iisaa meddata e tokkuɓe mo ɗo'o, ɗum jemma. E nden ɗon jemmaare bo ɗum nangata annabi Iisaa gam ɗum hiitoomo kiita mayde. Gam non, nde annabi Iisaa e anndi fuu ko waɗata e jemmaare nden, sey o wi'i Biitrus, e mi wi'umaa goonga, hannde ko njakardi hana, a wi'ay a anndaayam nde tati. Annabi Iisaa e anndi iri bone e torraaji garayɗi ko gariiri fina. Gam non emo wi'a Biitrus ɗo'o, to yi'ii iri no ɗum torrirta annabi Iisaa, to ɗum ƴamiimo a tokkuɗo annabi Iisaa, o yedday o wi'a o anndaamo, gam kulol to ɗum nanngamo ɗum torramo hanko ma. Koo nde Biitrus wi'i annabi Iisaa ɗo'o, emi siryii mi maaya gam maaɗa. Ammaa annabi Iisaa tabbitinani mo wiiki, ko njakardi hana, koo bo ko gariiri weeta, o yedday wiiki o anndaamo haa nde tati. Banndiraaɓe am enen tokkuɓe annabi Iisaa hannde, sey kakkilanen enen ma, to torra waɗa en celen laawol Allah. Gam non, sey kakkilanen, ndarooɗen e semmbe dow laawol Allah. Gam annabi Iisaa tabbitinanii en wiiki, lallay en nattay torra e ganyaandi gam en tokkuɓe mo. Gam non, banndiraaɓe am, sey ndarooɗen shembe dow laawol Allah, to alen kulol senna en laawol Allah. Annabi Iisaa sembiɗini en wiiki, sey munyan sharel torraaji meɗen haara irde en kisay. Gam non, emi do'o, Allah joomiraawo sembiɗina hoolaare meɗen e iimaanu meɗen dow annabi Iisaa haara irde. Amin.